Ya. Mwaramutse neza dususuruke ibiganiro dususuruke byose ubisanga ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.voa.com mu gice cy'ibiganiro ahanditse umuziki. Adresse yacu kandi ni radioyacu@gmail.com naho Facebook VOA Radio Yacu. Ohereza numero yawe ya telefone tuzaguhamagara ususurutse abawe.
Muraho neza ijwi rya Amerika. Nitwa Bahati Jackson, nkabamerereye I Kanombe. Ndasuhuza abasore dukorana I Kabuga, ndasuhuza sheri wanjye witwa Louise n'abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika. Ndabatura indirimbo yitwa Unyiyoborere ya Master G. Sawa, murakoze.
Bahati, na urakoze cyane.
Step up record.
Master G once again, raise a beat.
The big beat.
Nabonye umwari mwiza, ni Nyampinga, abaruta bose, ntikibazumva. Mumutima wanjye uzahorora uwa mbere, urabaruta, reka ntikibazumva. Umunsi nk'uyu twe twari dutegereje, ngo uyu wageze, tubishyize kwabona. Nitubonana uko birushijeho, ndabizi ko hari abo bitashimisha, uzi icyo nkwisabiye. Mukobwa mwiza, nukumbi ruhande, ntuzambe kure, njye ndarahiye imbere y'abantu. Muri make jyewe unyiyoborere, unyiyoborere, nta mwanya mfite wo kukubabaza, n'uwangira iyo nama kuri njye ntago twahuza.
Tega amatwi wumva ijambo rimba mama, umutima wanjye kugukunda nibwo utwari kuku bahisha byo ni bindi, nayo mpamvu no gutandukana ntawe nagisha inama njya gufata umwanzuro wo gutera ivi, nta n'umwe twari kumwe, nta n'umwe nagishije inama, ni nayo mpamvu kugukunda kwanjye zahora ubuziraherezo, sinzaba nk'aba bandi bavuga ngo nza gukunda kugeza ku rupfu. Nyuma y'urupfu ntihaba ubundi buzima, batuza gukunda gusa muri njye, nasezeranyije imbere y'Imana n'abantu kunza gukunda ubuziraherezo. Kuko you are the one on the million, God alone undi the one, yeah. Uruwa mbere ukanikurikira ntawagusimbura, yeah. Umva amagambo anurukama anurutse ku mutima, ntabwo ari byo upinga, si byo kwigirizaho, nana nzagukunda, nzagukunda kora uko ubishatse, ntushaka
unyiyoborere, unyiyoborere, nta mwanya mfite wo kukubabaza, n'uwangira iyo nama kuri njye ntago twahuza. Nta mwanya mfite wo kukubabaza, unyiyoborere, nta mwanya mfite wo kukubabaza, n'uwangira iyo nama kuri njye ntago twahuza. Nta mwanya mfite wo kukubabaza.
Step up record.
ikiganiro cy'umuziki dususuruke ni hano ku ijwi rya Amerika. Address radio yacu @gmail.com. Mubirigi Shyaka yatwandikiye kuri Facebook VOA radio yacu ati ndatashya mama na papa batuye mu murenge wa Gikomero, data wacu Uwimana Maximilien, mukuru wanjye n'umugore we, abana twiganye muri Troncoma Ecole Secondaire de Gikomero, abo twiganye kuri Collège Don Bosco de Rushaki, abo twigana muri Kaminuza y'u Rwanda, by'umwihariko abo mu wa kane bose mu cyahoze ari SFB. Mubirigi Shyaka arakomeza ati ndatashya abantu bose batuye mu murenge wa Gikomero, by'umwihariko abatuye Igasagara muri Rugwiza, abantu batuye Ibyumba harimo Papa Gahozo n'umugore we Jean-Baptiste bamenyereye ku izina rya JB, umuvandimwe tubana bayisenge Levis Sixbert, umuhungu w'inshuti yanjye Hakorimana Philibert na Gakire Regis. Mubirigi Shyaka ati mbatuye indirimbo Urukumbuzi ya Mani Martin. Ijwi rya Amerika turasusuruka. Adresse radio yacu @gmail.com. Facebook VOA radio yacu. Ohereza numero yawe ya telefone maze tuzaguhamagare ususurutse inshuti n'abavandimwe.
Hello? Bite?
Ni byiza. Wowe se bite?
Yes.
Eh, urashaka gusuhuza? Buretse buretse. Umva, vuga uko witwa. Nahuri noneho usuhuza abantu.
Nitwa Kamikazi.
Yego.
Nika Alpha.
Alpha ni hehe Kamikazi?
Eh?
Alpha ni hehe?
Kanombe.
Yee, komeza.
Nabanza indimbe ya Master G. Yitwa ndagukunda. Ishimise mama na papa na familia yanjye.
Kamikazi wiga mu wakangahe?
Niga mu wa gatatu.
Yee, uriga neza ugatsinda?
Eh.
Yee, komera.
Eh.
Ni Master G kuva mu moto beko na Reza beat WhatsApp
ndagukundura bizi sinabirota 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 ndagukundura bizi sinabirota 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 kumwari nibuka ubwo duheruka magambo yuju rukundo twavuganye
turasusuruka ku ijwi rya Amerika Facebook VOA radio yacu address email radio yacu @gmail.com duhe numero yawe ya telefone tuzaguhamagare ususurutse abukunda
nirwa mukesimana Claudine abandi kanonde abasaba indirimbo yitwa ni wowe ya masitaji
urayitse
uraseri wanjye yitwa Akim azuza na papa na mama pinya rugo yawamuna kose
ye na urakoze yego nawe umunsi mwiza
wowe ni wowe unjimisha ni wowe ni wowe unyotuza ni wowe ni wowe unjimisha ni wowe ni wowe unyotuza Shisho umutima wanjye kanyemeza ko umunsi igihano cy'urukundo cyaje nzaguhanirwa kubera urukundo nkukunda wowe ni wowe ni wowe unjimisha ni wowe ni wowe unyotuza ni wowe ni wowe unjimisha ni wowe ni wowe
Gongunda sisi jaran kubusa, kumanga darjana na nchi nugu yorose. Muzura numutaka, muzua ni gichuchu. Turiza marinda kuko sisi jaran mubabaza. Ubuzima buzima nubu fiti misi misi. Mutima wa wani wani fuza kuguma. Nikutunga ni ngawa nchobara kukureka. Niwa haza bombi, joni mishoboka. Ijungole radio siku mwana birente. Ndiye kukutura kona wani changu haye. Bifuzi hawa na kona teze kukureka. So kida kamaru chingor wange ni wowe. Kosa na zakura nuku kuwa kure changa. Mutima wa jengu ngure kure. Kutuganya na vura jira zika shisha. Wanje umbura ni wo giteka numamagara nzatebuka nago zagutindira ngukora magana maze ngonira magira come on
ni wowe ni wowe unjimisha ni wowe ni wowe unyotuza ni wowe ni wowe unjimisha ni wowe ni wowe unyotuza
yatambuka neza twigendere Turi kumwe na cyo aba Kabone niye twabatubabaye yitwa umuriza nyaba Uri nyaminga tetere ni minga nchaka I swear I'll never give up Mukobwa mwiza ukora ku mutubu roko Ndakubona igifungo cyanjye kigashira Njyewe donati ndi rumene shinati Tambuka utuje ture mu mutima wanjye Ube mu buzima buryoshye nka paradiso Come on Ture mu mutima wanjye Ube mu buzima buryoshye nka paradiso Come on
Ni wowe ni wowe unjimisha Ni wowe ni wowe unyotuza Ni wowe ni wowe unjimisha Ni wowe ni wowe unyotuza Ni wowe ni wowe Ni wowe ni wowe
Time for music
Ijwi rya Amerika turasusuruka dususuruke zose uzisange ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu@radioyacu.com mu gice cy'ibiganiro ahanditse umuziki naho dususuruke Facebook ni Radio Yacu VOA dushoreje ku butumwa bwa Nsengi Yumva Gedeon wo mu karere ka Gasabo ikigali mu Rwanda yatwandikiye kuri radio yacu @gmail.com Ati ndasuhuza umudamu wanje wa Mahoro Christine n'umwana wanje Izere Baraka Toussaint ndabatura indirimbo yitwa kwiturira mu rukundo rwawe Nshuti zacu mwese uko mungana ndabashimiye cyane rwose mugire ikene nziza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama ngiye rero twiturire mu rukundo rwawe ibasusurutse
Na bandi mu rukundo rwawe kukunda nao.